Aheberi 10.
Malamulo a Mose ndi chithunzi chabe cha madalitso amene ali kudza, osati madalitso eneniwo. Ngakhale nsembe zimodzimodzi zimaperekedwa kosalekeza chaka ndi chaka, malamulowo sangathe konse mwa nsembezo kuwasandutsa angwiro anthu oyandikira pamenepo. Anthu opembedza Mulungu aja akadayeretsedwa kwathunthu, sibwenzi mtima wawo ukuwatsutsabe, ndipo akadaleka kumapereka nsembe. Koma monga zililimu, nsembezo zimakumbutsa anthu za machimo awo chaka ndi chaka. Magazi a ng'ombe za mphongo ndi atonde sangathe konse kuchotsa machimo. Nchifukwa chake pamene Khristu adadza pansi pano adati,
Inu Mulungu simunafune nsembe kamena zopereka, koma thupi mudandikonzera. Nsembezo chakwathunthu ndi nsembe zoperekera machimo simudakondwere nazo. Tsono ine ndidati, Inu Mulungu, ndabweratu kuti ndichite zimene mukufuna, paja zidalembedwa choncho ponena za ine mʼbuku la malamulo.
Motero poyamba adati, nsembe kapena zopereka, nsembe zopsereza kwathunthu kapenanso nsembe zoperekera machimo simudazifune, ndipo simudakondwere nazo. Zimenezi nzimene malamulo adanena kuti ziperekedwe. Koma pambuyo pake adati, ndabweratu kuti ndichite zimene mukufuna. Motero, Khristu adathetsa mphamvu za nsembe za mtundu woyamba zija, kuti mʼmalo mwake akhazikitse nsembe ya mtundu wachiwiriyo. Chifukwa chakuti Yesu Khristu adachita zimene Mulungu adafuna kuti achite, ife tidayeretsedwa ndi nsembe ya thupi lake, limene Iye adapereka kamodzi kokhako. Wansembe aliyense amayimirira tsiku ndi tsiku nkumatumikira, ndipo amapereka nsembe imodzimodzi mobwerezabwereza. Komabe, nsembe zimenezi sizingathe konse kuchotsa machimo. Koma Khristu adapereka nsembe imodzi yokha yochotsera machimo onse. Ndipo atayipereka, adakakhala kudzanja lamanja la Mulungu. Kumeneko, akudikira tsono kuti Mulungu asandutse adani ake kukhala ngati chopondapo mapazi ake. Mwa nsembe imodzi yomweyo, wasandutsa angwiro kwa muyaya onse amene Iye akuwayeretsa. Mzimu Woyera nayenso amatitsimikizira zimenezi, poyamba Iye akuti,
Nachi chipangano chimene ndidzachita nawo atapita masiku amenewo, akutero Ambuye, ndidzayika malamulo anga mʼmitima mwawo, ndidzachita kuwalemba mʼmaganizo awo.
Pambuyo pake akutinso,
sindidzawakumbukiranso konse machimo awo ndi zolakwa zawo.
Pamene Mulungu wakhululukira zonsezi, sipafunikanso nsembe yoperekera machimo. Motero tsono abale, timayembekeza mosakayika konse kulowa mʼmalo opatulika kopambana chifukwa cha imfa ya Yesu. Iye adatitsekulira njira yatsopano ndi ya moyo yobzola chochinga chimene chili thupi lake. Ndiponso tili ndi wansembe wamkulu woyang'anira nyumba ya Mulungu. Chifukwa chake tsono, tiyeni tiyandikire kwa Mulungu ndi mtima woona. Tili ndi chitsimikizo chachikhulupiriro. Timuyandikire ndi mitima yoyeretsedwa, yopanda kalikonse koyitsutsa, ndiponso matupi osambitsidwa ndi madzi woyera. Tilimbikire kuvomereza mosafowokera zimene timaziyembekeza, pakuti Iye amadatilonjeza zimenezi ngokhulupirika. Tizikumbukirana kuti tilimbikitsane kukondana ndi kuchita ntchito zabwino. Tisamakhalakhala ku misonkhano yathu monga adazilowera ena, koma ife tizilimbitsana mtima makamaka poona kuti tsiku la Ambuye likuyandikira. Pakuti tikamachimwira chimwira mwadala, kwina tikudziwa choona palibenso nsembe ina iliyonse ingaperekedwe chifukwa cha machimo athuwo. Pamenepo chotitsalira si china ayi, koma kumangodikira ndi mantha achiweruzo, ndiponso moto woopsa umene udzaononga otsutsana ndi Mulungu. Munthu wophwanya malamulo a Mose amaphedwa popanda nchifundo chomwe, malinga pakakhala mboni ziwiri kapena zitatu. Nanji tsono munthu wonyoza mwana wa Mulungu, munthu woyesa chinthu chachabe magazi achipangano amene adamuyeretsa, munthu wonyoza mzimu wotipatsa madalitso a Mulungu, chilango cha munthu wotere chidzakhala choopsa kopambana. Paja tikumdziwa kale amene adati,
kulipsira mkwanga ndidzakhawulisa ndine.
Adatinso,
Ambuye adzaweruza anthu ake.
Kugwa mʼmanja mwa Mulungu wa moyo ndi chinthu choopsa. Kumbukirani masiku akale aja mutangolandira kuwala chatsopano. Pa nthawi imene ija mudalimbana ndi mazunzo ambiri, mwina ankakunyozani ndi kukuchitani chipongwe, anthu akuonerera, mwinanso munkamva nawo zowawa amene ankasautsidwa motero. Munkasaukira limodzi ndi amene adaponyedwa mndende. Ndipo mudalola mokondwa kuti alande chuma chanu. Mutadziwa kuti muli ndi chuma choposa ndi chosatha. Tsono musataye kulimba mtima kwanu, pakuti kumabweretsa mphoto yayikulu. Pafunikadi kupirira kuti muchite zimene Mulungu akufuna, kuti motero mukalandire zimene adalonjeza. Paja malembo akuti,
pangotsala kanthawi pang'ono chabe kuti iye amene ali kudza afike, sachedwa ayi. Olungama wanga adzakhala ndi moyo pakukhulupirira. Koma akamachita mantha nkubwerera mbuyo, ine sindikondwera naye.
Ifetu sindife anthu oti nkumabwerera mbuyo ndi kutayika ayi. Ndife anthu okhulupirira kuti tipulumuke.